JazzyMidunda.com.
DM gang the gang. DM. DM gang the gang. Nilipomona mara kwanza sikusubiri baadaye. Tafadhali alipo kamwambia na shida naye. Sema yupo busy change your number call me baadaye. Nataka tukae tonge. Toto na mwendo wa maringo na piga keshingo. Nilifurahi aliposema yupo single. Na mchumba ni mrembo ana dogo dogo umbo. Kasema chombo nimepata pa bingo. Toto na mwendo wa maringo na piga keshingo. Nilifurahi aliposema yupo single. Na mchumba ni mrembo ana dogo dogo umbo. Kasema chombo nimepata pa bingo.
JazzyMidunda.com.